Kyle. Turn that shit up.
My new baby town. I have a new baby in town. Ladies and gentlemen, I can't believe this love, I'm drunk in love. I can't believe this love, I'm deep in love. Mistake kwa mine, alivu ni kamata, ya nisilewe kabisa. Mistake kwa mine, alivu ni kamata, kile mechota kabisa. Wendo my new baby. Wendo my new baby in town. Nimepata mkunaji, wacha nitulie nijidai. Niko toka nishapata wazogaji, wakala pesa zangu wakajidai. Kipele kimepata mkunaji, wacha nitulie nijidai. Niko toka nishapata wazogaji, wakala pesa zangu wakajidai. New baby in town.